Johnny, but I don't know when instead of Johnny. Everybody we have a Johnny. Paulie and Wase, Bonfunigo Consegera. Since the way the passi, no, Ulundiki man, never. Uli and Wase, this is gonna disable a bass. Women in Dugamba. Okay. Okay. Ndi Ulendo. Wanga wanga, oza pita ndeka, osati ndi ya zanga. Baule ndo wanga, ena kukwia, ena kukondwa, achibale ndi ya zanga. Ndi ya zanga, baule ndo wanga, sinza kwela basi ai. Baule ndo wanga, sinza kwela ndeke ai. Ulendo ndi kukamba, ndo siyana, ndi zikola basi. Imfani huku kutimumfe ulendo wanga.
Ndi ulendo, ulendo, kuma sikulo nyamu kisindilizi wai. Ndi ulendo, ulendo. Masikulo pita sindilizi wai. Ningo funa ndiko nzeke.
Ulendo mani ntiku tsiwa njila hili hi impossible. Goma teladi paketi ntisa kika simongalese. Zimu wanga huza kala huli firmament. Ntiku tsiwa huza sala hazalila. Ndiye tingi mpochi hiza kala mbili basi. Zinali liza kala mbili basi.
Ndili ndi ulendo, ulendo.